Zambianmusicblog.co.
I just want to talk to you. Hear me out. Hell, let's care of gangster.
Mr. Fanga!
You made the beat.
Hambuye mulungu njine mwana wani Nili na funso futi na complaini Na futi kama ningi nifuna kulemela Na patwila kapapa kukuli na mkapenta Pole ya tusienze na yopenta Majindilo wa neba ndrenze che kupenta Wa maijeri nishita baratata Wana wanti lesa akapala Last boni hapa anachuka pala First boni hango enza vima bala Hine pano nina nkala chema mbala Masisa zini mahule siwa wala Life yanga ni heo patalo Lucifer hapa akulinga Madaliso yanu yeza ni kulinga Kuskena na ine nina pitia Badi wanzanga life wana pitisa Nivitani vamini muma nibisa Mbuye life ni okosa sinza mpisa Nanga waiva satana viwa misa I wanna live good before ku heaven Muna fela neo kutini zavutike Badi ningo puwa ngati nkumba mmatika Ah, shibu ule cha wama
Jodenge nekwa